Nasema, 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 hujasikia. Nachoka, 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 nachoka kuvumilia. Ukiwa nje unanisahau. Yeah, you know I love you baby. Isitoshe matatizo yamezidi sababu nimesha